Shukurani zangu kwa taifa la Kenya, viongozi wa Kenya na wananchi wa Kenya kwa kuokoa maisha yangu.
Jawabu Studios.
Uhuru,
yeah,
baba, uhuru.
Oh, la
la, uhuru.
Yeah,
yabarikiwe malango ya
uhuru, baba.
Uhuru.
Oh, oh,
baba, uhuru.
Oh, ya baba,
uhuru.
Baba,
yabarikiwe malango ya
uhuru. Kenya,
ulindwe,
ulindwe,
Kenya, ulindwe,
ulindwe,
milele,
ulindwe.
Kifanikiwe mipango
ya uhuru. Ulifungua mikononi ukanipokea, Kenya ukanihurumia, yabarikiwe malango yako. Mikono yako ulikujua ukanisaidia, Kenya ulinihurumia, yafanikiwe malango yako. Chakukupa sina, mali sina, chochote sina, ubarikiwe malango yako. Uwezo sina, mali sina, na kuombea kwa Mungu baba, yabarikiwe malango yako. Uhuru, baba uhuru, raisi uhuru, yabarikiwe malango yako. Narudia uhuru, tena uhuru, wewe uhuru, ifanikiwe mipaka yako. Kenya, ulindwe Kenya, ulindwe Kenya, ifanikiwe mipaka yako. Yeah, la la la,
baba uhuru.
Oh, la la la,
wewe uhuru.
Oh,
yabarikiwe malango yako.
Oh, baba
uhuru.
Oh,
baba uhuru.
Oh, ya baba
uhuru.
Baba,
yabarikiwe malango yako.
Kenya, Kenya,
ulindwe.
Ulindwe
Kenya, ulindwe,
ulindwe na
milele,
ulindwe,
ifanikiwe mipango yako. Ulindwe
Kenya,
Kenya, ulindwe
milele na
milele, ulindwe, ifanikiwe mipango yako.
Zinene mema,
yabarikiwe malango yako.
Mbingu ziseme mema, kwa Wakenya zinene mazuri. Kwa kizazi zinene mema,
yabarikiwe watoto wako.
E Mungu, ikumbuke Kenya, ibariki Kenya,
pamoja na malango yake.
E Mungu, ibariki Kenya, ikumbuke Kenya,
pamoja na kizazi chake. We uhuru, baba uhuru, uhuru, ibarikiwe taifa lako. Uhuru, tena uhuru, nasema uhuru, ibarikiwe taifa lako. Kenya, inuliwa Kenya, barikiwa Kenya, pamoja na watoto wako. We Kenya, nasema Kenya, barikiwa Kenya, pamoja na kizazi.
Yeah, lele baba
uhuru.
Oh,
baba uhuru.
Yeah, baba
uhuru.
Wow.
Yabarikiwe malango yako.
Uhuru, baba
uhuru.
Oh, oh,
baba uhuru.
Oh, ya baba
uhuru. Yabarikiwe malango yako.
Kenya, Kenya,
ulindwe,
ulindwe,
Kenya, ulindwe,
ulindwe,
milele, ulindwe, ifanikiwe mipango yako. Ulindwe,
Kenya,
Kenya, ulindwe,
milele,
milele, ulindwe, ifanikiwe mipango yako.
Mungu, awe adui wa adui zako, na mtesi wa watesi wako, apigane kinyume nao. Mungu, awe adui wa adui zako, na watesi wa watesi wako apigane kinyume nao. Uhuru Baba, Uhuru Raisi, Uhuru yabarikiwe malango yako Kenya, leo Kenya, milele Kenya, ifanikiwe mipaka yako. Uhuru Baba, Uhuru we Uhuru yabarikiwe malango yako.
Uhuru Baba,
Uhuru Baba, Uhuru
we
Uhuru
Baba
yabarikiwe malango yako.
Kenya, Kenya
ulindwe,
ulindwe na
Kenya ulindwe,
ulindwe na
milele
ulindwe.
Ifanikiwe
milele lelele
ulindwe,
Kenya
Kenya ulindwe
milele na
milele ulindwe. Ifanikiwe mipaka yako.
Mungu ibariki nchi ya Kenya, bariki taifa la Kenya, viongozi wa Kenya, waimbaji wa Kenya na madaktari wa Kenya.